mukuna kwesika kuze kemisi nginyuka phansi manje ntaseni ngibheka phezulu emkhunye nsepheki dabafwethu kunjalo bekuza nezamzoko zomkhomaza mabhele nyawo ley siyabashama yobe Don't go.